It's T-West on the beat.
ZWAP.com.
MD. Alongside
T-West.
In case you feel their favor.
Touch.
MD, I see you. Get a matiko, yungu udina. Kandi nisa ya kanturi kumwe. Umechansi jenga fati ho. Uzungu si chibuna na jenguri ho. Ukombikola na uwari kubikola. Ni wite kujabanu bafuka. Ubi mama sondete na matwi. Jini injara na chibazo bigute. MD, in case you feel the time to call your mood, you know.